Naomba mitandao my sister dua na data. Pembeni yo my brother meni kuwafata. Poda jao na ma makeup kuyapaka. Masharo mabisho kushave mitindo na virasta. Facebook mpaka Insta. Kwa bio na kuposti picha. Kusendi text mpaka Twitter. Vistata speech ya kujionesha. My sister do wanna data. My brother meni kuwafata. Na ma makeup kuyapaka. Masharo mabisho kushave mitindo na virasta. Yeah. Wanapenda kula bata yo. Madili ya kuchat chat kwa mitandao. Kuself take kupost tweet kwa bebe zao. Kufoji we kupaka bridge kwa nywele zao. Yeah, wanna chill kita. Yeah, kuchat kila saa. Yeah, wanna feel sana. Yeah, kusnap bilo star. Yeah, wanna kill future. Yeah, shenz mwin Twitter. Yeah, wanna deal kutwa. Yeah, kuperuse Insta. Yeah, wanna fake life kwa my big mama. Wanna waste time kwa mading sana. Wanna paste like kuwa nying sana. Kuchit kwingi na nying drama. Mwamba mitandao my sister do wana data. Pembeni yo my brother meni kuwafata. Poda jao na ma makeup kuyapaka. Masharo mabisho kushave mitindo na virasta. Facebook mpaka Insta. Kwa bio na kuposti picha. Kusendi text mpaka Twitter. Vistata speech ya kujionesha. My sister do wana data. My brother meni kuwafata. Na ma makeup kuyapaka. Masharo mabisho kushave mitindo na virasta.
Online wana kesha everyday. Wako busy hata simo wapo kei. Wana learn wakikosa 7k mana easy. Bao kuwa zipelei. Wengi wana madogo matambo dele wana gongea. Wengine wana bando kila muda kushea. Mitanda honi kupeluzo pate ingia. Mapoda jao na vyorasa kuviachia. Awana miche zao kuchati na kuchati. Yeah, kujirekodi na kuposti. Yeah, walike picho ponda kwa komenti. Yeah, kiki live kwenye social net.
Mwamba mitandao my sister do wana data. Pembeni yo my brother meni kuwafata. Poda jao na ma makeup kuyapaka. Masharo mabisho kushave mitindo na virasta. Facebook mpaka Insta. Kwa bio na kuposti picha. Kusendi text mpaka Twitter. Vistata speech ya kujionesha. My sister do wana data. My brother meni kuwafata. Na ma makeup kuyapaka. Masharo mabisho kushave mitindo na virasta.